yeah. Kevo na na na, yeah, yeah.
Messi kulo ni my
yeah, yeah.
So na 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 na,
aje 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 ni mo pe. Ni mo pe.